Asicuwele sogabhyanisela amadela abuthongo danje.
Ayishito. Yawa ndafanisela amadela abuthongo fethu. Awazwani nokulala mthu wethu. Hayi.
Ayi bu, hey, hey. Ayi akulaleki. Yo. Ayi bu, le nambi yasho. Ayi bu, hey, hey. Ayi akulaleki. Yo. Ayi bu, le nambi yasho.
Tell us why I'm so sweet,
Ay vele namajita bese aswayana ukuswisha
kasele miyakanjaya amadela abusofe kusiyaphi madela abusofe
mfethu nawe undaba uthanda ukwalala
mfethu mina-ke miyafuke lilala
bajaya onke obuntshekele namyalo dani
mfethu ngilahle nanenaye namyana mfowethu
njalo wena
mfethu ghost
Ghost!